Blog Talk Radio.
Rwanda, nongere bivuge mga ngenda yize. Aya mateka y'abanyarwanda nikora namuhanga dufite nta muntu numwe uzabatsa kutubeshya wagiye kuri microphone, wagiye kuri national television, wagiye mu kinyamakuru runaka ngo je azatubwira ati uriya mwabonaga ntabwo ari njewe. Biriya navugaga ntabwo ari character yanjye, ntabwo ari personality yanjye. Ikoranabuhanga rero aho ndi buze kurishima mukanya nuko rizadufasha kugira ngo tube dufite data no mu myaka ijana iri imbere, cyagi kacimbwa mujya muvuga ngo muzashyiraho ngo buke y'imbwa njya numva we na mugenzi wawe epi match muvuga ngo
twaragitangiye Serge urakoze cyane. Oya ntabwo ari byo guseka, this is serious stuff.
No, serious. Kora ko ngewe
umuco kudahana, umuco kuta naming na shaming, umuco wo kuterekana abagambaniye u Rwanda, abore ku Rwanda, uwo muco yiba dushaka guhagarika gatebe gato, tugomba kuhagarika tugatangira kubagaragaza. Umugabo akaba umugabo, imbwa ikabibwa, ibigwari bikabigwari. Ibyo bintu kabisa nye Serge ndihagazeho, ariko wese na
yeah.
Dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota itandatu isaza Washington DC, tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota itandatu isaza Kigali, Bruxelles na Paris, saa mbiri z'ijoro n'iminota itandatu isaza London. Turi kuwa mbere tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa Gicurasi, umwaka wa 2017. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro ku tuntu tundi. Shuti za radio huyo, muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkamba shuhuje, muri kumwe kandi na Jonathan Musone nkuko bisanzwe muri kino kiganiro. Nkaba namusabye gufata mikro akabasuhuza tukabona gutangira. Jonathan, waba uriho unyumva?
Ndakumva neza bwana Joseph, uranyumva nawe?
Ndakumva neza cyane.
Reka mbanze ngusuhuze kandi nawe nkwifuriza ibihe byiza, ngushimira kandi uburyo
twese hamwe Jonathan
witanga cyane muri ibi biganiro udutegurira kugira ngo tubashe kuganiriza abakunzi bacu. Abakunzi bacu rero nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubashimira uburyo mudufasha, uburyo mudukurikira, uburyo mutwungura ibitekerezo. Ntasiba buri munsi kubashimira kubera ko ibyo dukora byose ni ibyacu, ni ibyanyu, ni byo Abanyarwanda muri rusange ndetse n'akarere, kuko ukuri ubutabera ariyo nzira yo kunga Abanyarwanda no gushyiraho ibitekerezo n'ibikorwa byiza bizatuma u Rwanda rutazongera kugwa mu icuraburindi. Mbararikiye rero nyine kugira ngo muze dufatanye nanone muri iki kiganiro utuntu n'utundi, kandi amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro.
Urakoze cyane Jonathan, nawe kandi ayo mahoro n'imigisha y'Imana bikugireho. Nkuko rero nshuti za radio ihuriye mwabisomye ku rubuga rwacu, inyito twahaye kino kiganiro ni uno munsi ni RNC ishaje ifiti y'Abanyarwanda umushinga w'igitabo kimba. Umushinga utoroshye mu by'ukuri, kuko turagenda tureba nyine ibyawo, kuko ubundi imishinga igombye kuba imishinga myiza, mbese nk'uwa Rwanda Truth Commission. Ndetse waba ufite umushinga nk'ungu, ndetse ugomba kwerekana ko ukomeyeho, niba ari ukureba imiterere y'Abanyarwanda no kugira ngo nyine bafate inzira nshya, ukaba wakwiyandikisha mu gitabo nyine. Nko muri Rwanda Truth Commission, Jonathan Musoni twari yandikishije, habanje Theogene Rudasingwa, nkurikiraho nawe ukurikiraho. Sinshidikanya ko na bagenzi bacu tufatanyije muri MN Nkubiri nawe rwose baziyandikisha, kugira ngo niba hari ibintu Abanyarwanda batujora nyine dutange urugero. Yego Jonathan.
Bariyandikishije,
okay, urakoze cyane. Bariyandikishije ni nawe mukuru, aho urabinduhije sinakurikiye neza, ni nawe mukuru rwose wa Rwanda Truth Commission. Bityo rero bariyandikishije.
Hari n'abandi biyandikishije benshi, ubwo tuzabaha liste igihe cyayo nikigera tuzabivuga.
Yego Jonathan, urakoze cyane rwose, urakoze cyane nyine ku nanjye kunshyira ku gihe, hamwe n'abo bagenzi bacu nyine bandi bavuze bati ngo batangiye gukora igitabo cy'imbwa. Jonathan, turashaka kugenda. Ariko mbere yo kugira ngo nyine tujye aho ngaho, ubundi mu bihe bishize hari inshuti zaradihuriza zari zaradusabye kujya dutangira kino kiganiro utuntu tundi tugatangira wenda ku makuru agezweho mu Rwanda no mu karere. Uno munsi rero Jonathan twateguriye abakunzi ba radio ihuriro audio dukesha ikinyamakuru burundi.net ni audio mu byukuri audio ya Wirinyamitwe audio nyine bo bayishyize mu gifaransa bavuga bati dukurikije uko Wirinyamitwe abivuga Adolphe Nshimirimana Bikomagu General Kararuza Darius Kurakure Hafsa Mosi abo bose bishwe n'u Rwanda guko nyine iko bivuga n'icyo kinyamakuru burundi.net tukaba rero Jonathan tudatindiye inshuti za radio ihuriro tugiye kumva iyo audio y'iminota 4 n'igice ya ambassadeur Wirinyamitwe reka tuyumve
konsar none rero munyakwa murenzi none nawe yavize manda mbega rwagasore yavize manda mbega mu 1935 habanze gutoga kubaho amatora y'abashinga amateka ko abatowe bishwe nayo bishwe kubera manda n'abanyarwanda bari barimo yabiciye ku mayange abanyarwanda bahunze bagahungira mu Burundi bakagerageza kuzana nabo nyine babandanirije ku byo abakoloni bari bakoze mu kuzana ku amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi ibyo birahari ibyo bintu by'ivyitwazo vya manda vyaje nk'ikintu gusa abantu nk'imbarutso nayo ubundi ibintu biri kubira mbega mu Rwanda nimba bahunze manda bagahungira mu Rwanda nta manda ziriyo nimba bahunze mu Rwanda bahunze manda mu Rwanda nizinga nimba umuntu yahunze manda byukuri murumva neza yuko u Rwanda niturinda kubidea niturinda kujya umuntu ije ni ibintu bigaragara abanyagihugu niba bimenye niba byumve babone yuko igihugu cy'u Rwanda cyananiwe mugabo cyari cyagerageje kuzana kabika bishe muri kino gihugu mbega ho abishe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bahunze bajaye ntibahunze bajya mu Rwanda abafashwe nabo ntibavuze aho baherewe byose n'inyigisho n'ibindi byose n'amafaranga si mu Rwanda mbega bagandaguye nyakwigendera Hafsa Mosi ntibaje bava mu Rwanda n'abafashwe bagafatwa muri ibyo ntibyagaragaye neza yuko amatelefoni n'iki byose byava mu Rwanda mbega icyo gihe ntibyashyikirijwe ntimwakurikiye yuko umuvugizi w'igipolisi yavuze ati turafashe abantu bashatse kugandagura umuhanuzi mukuru mu biro bya nyirishobora mukuru igihugu yari jiriwe icyo gihe babara kubafata bagasanga niba wari wagandaguye Hafsa Mosi abo amatelefone yabo niyerekane neza ko bavugana n'abava mu Rwanda nabibereye mu Rwanda ibyashikiye jewe ntibyari ibintu byategurwa mu Rwanda mbega niko kitwa kuguma tujya kurondera ibintu byose twarabuze abantu tubura abantu kandi bakomakomeye twarabuze ba General Kararuza twarabuze n'abandi benshi rwose muri kino gihugu kandi byose byakozwe n'abanyarwanda kuki bagira bati ubu nitwica Lieutenant General Adolphe kuko hariho ababwira bati ni umuhutu abahutu baca bamirara mu batutsi baca babica babigerageje biranga babonye byanse bace bica nde bishe uwitwa Bikomagu kandi mukukuruke kubagira bati ubu twishe umututsi abatutsi bahava bashavura bace baja mu bahutu babice ngo ya genocide ibe biranga mbega babonye byanse ntibaciye bica umuhutu Darius Ikurakure amafaranga y'ingene byakozwe n'iyo byateguye si mu Rwanda bagira bati ubwo twishe umuhutu abato bagira bati bagadutwara Adolphe badutware na Darius reka tuje mu batutsi natwe basanga Abarundi ahubwo barateye imbere mu kuyumvira no gutsimbataza ubumwe bwabo bateka nibateshwe bate turabona ibyo bashaka kugira babonye byanse baca bita General Kararuza kugira ngo Abarundi bacanemo babonye byanse bakaja kuri kwinya kugendera Hafsa Mosi bakagerageza kuja kuri Wirinyamitwe n'ibindi ibyo byose reka tureke kugwa mu mutego wabo banse abo ni abansi kandi dutegereza kubagwanya tukabagwanisha ukuri ukuri kuvuye ku Mana.
Ego ariko nyene tukiri kuri wewe kuko niho tukuronkeye. Mbega twuvuga rero ko abagize kudeta mu 2015 batumwe n'u Rwanda,
none batumwa nande? Mbega ntimwabonye amatelefone yasohotse, ibintu icyegeranyo cy'amatelefone yakoze kijya gihe aho wasanga nk'abantu bamenyesha makuru bamwe bamwe baba ariko rakorana n'abajya bashate gutembagaza ubutegetsi n'abandi bakarungika ubutumwa.
Yarakoze Burundi Daily .net rwose Jonathan, ngira ngo wumvise ko ambassadeur w'inyamitwe rwose ntaryo umunwa ku mugani, ntabwo Burundi bw'uburyo umunwa, ntabwo ntacyo batavuze, bacyuriye kariya gatsiko k'abatutsi bo mu Rwanda nyine karuyogoje, ndetse ntibibagiwe n'agatsiko k'abahutu bakoze amahano ngo nuko indege ihanu bavuga bati bagira ngo twirare mu batutsi none twarabananiye. Jonathan, ijambo ni ryawe.
Urakoze Bwana Joseph. Reka nanjye nshimire ambasaderi w'irinyamitwe kuri iki kiganiro cyiza yatanze, kuko ukuri mu by'ukuri niko kugomba gutsinda iteka iyo wimirije ukuri imbere kandi ukabiragiza Imana irakuyobora muri uko kuri, kandi byanze bikunze kuratsinda. Ibyo rero ntabwo ubundi ntawe utarubizi, nuko wenda bari batarabitangaza, ariko twese ntawe utaruzi ko ibyo by'ubwicanyi bwose bwakozwe hariya bwinshi bwakozwe na kariya gatsiko ka DMI FPL kayogoje Abarundi. Ibyo kandi nta gitangaza kirimo, kubera ko ako gatsiko karabimenyereye si ubwa mbere muri Congo na Uganda, mu Rwanda, mu gihugu i Burundi. Ibyo byose ni ibintu tumenyereye ko ari agatsiko kigize ibyigomeke kameze nk'agatsiko k'abateroristi. So ntabwo rwose bitangaje, ahubwo mushimire ko noneho babyatura bakabyerura bakabivuga, nibabishyira ahagaragara banabamagane n'isi yose bamagane, kubera ko kariya gatsiko ka DMI na FPR kayoboye u Rwanda kagiye kuyogoza akarere u Rwanda rwo Abanyarwanda ntibavuga, bararuciye bararumira, babaye nk'imfizi zibagwa igihe bashakiye. Rero rwose nshimire Abarundi, cyane cyane nshimire ambasaderi Nyamitwe uburyo yabashije nyine gushyira uko kuri hanze, kugira ngo n'abantu babyumve ko ntawe ukwiye kurya umunwa kuri ayo mabi yakorwa nyine n'Abanyarwanda kandi bayakorera abaturanyi babo. Nibaza ko Joseph nta kindi narenzaho, ubwo twakomeza ikiganiro.
Urakoze cyane rwose, urakoze gushimira ambasaderi w'irinyamitwe utarya iminwe, kandi rero dukomeza kwamagana urugomo iriya leta y'agatsiko ikorera Abarundi, ikorera n'abandi baturanyi, kuko ejo hazaza h'Abanyarwanda umubano ndetse n'amajyambere arambye bizaturuka ku mahoro, bizaturuka ku mibanire myiza n'abaturanyi, nta kugerageza kubatwara utwabo ku ngufu binyuzemo kumena amaraso. Ukuri ni ikintu gikomeye, ni ikintu dukomeyeho cyane Jonathan, ikaba ari nabyo nyine twahariye kino kiganiro, kuko bagenzi bacu bo muri RNC Shasha bo bafite umushinga nyine utoroshye, umushinga ngo guteganyiriza Abanyarwanda igitabo kimwe. Nkuko rero benshi muri twe nako inshuti zacu zikudukurikira zabisomye ku rubuga rwa Radio Ihuriro, tariki ya 18 Gicurasi, Serge Ndayizeye na Ali Abdul Karim ufite n'andi mazina barakotsoye biratinda, ngo ntibikira amagambo gusa, ngo RNC ishaje yatangiye umushinga wo kwandika Abanyarwanda mu gitabo kimwe. Nk'uko nyine twabyumvise muri iriya clip ndongeranye suwizemo sindende ndongeranye suwizemo, icyakora ntibasobanuye niba uwo mushinga bawusangiye na P5. Bimaze iminsi byatangiye RNC ishaje igizwe na FPR DMI guteranya na MNDCD yitotomba, none rero ari nisishaje maze kuzamura rwose ijwi iti gitabo kimbwa ni igisubizo gikwiye ku banyabinyoma ku bigwari na ntibindeba mbese koko niko twibajije Jonathan niko turi ubwibaza ariko tugatanga n'ibisubizo mbese koko RNC-ishaje irangwa n'ukuri irangwa n'ubutwari irangwa no kuzirikana ngo uruvuga undi ntirugorama ibyo byose bivuga ko ari akabuze muri abo banyarwanda yageneye icyo gitabo kimwe turareba rero niba koko bo hari iyo ndangagaciro ibaranga Jonathan nako tumaze iminsi tubyerekana tumaze amezi twerekana ko RNC ishaje irangwa n'izo nenge inegura abandi ishinja abo yifuza kwandika mu gitabo kimbwa tukaba ndetse ari impamvu nyamukuru twapfuye kandi tunakomeje gupfa kuko twavuze ko twebwe tutazigera duceceka na gatoya mu gihe iyo RNC ishaje igizwe na FPR DMI na kuna RNC DMI byanditse nabi ndetse ababisoma ku rubuga rwose bitubabarire ni RNC DMI RNC ishaje igizwe na RNC DMI na MLN de CDR bikaba nyine n'ubu ngubu tukibyamagana buri gihe iyo bagerageje kubeshya ku mateka y'igihugu kubeshya ku mahano yabaye ku Banyarwanda no kubeshya ku nyito ayo mahano agomba guhabwa bikaba mbese wagira ngo ahubwo bamaze gucanganyikirwa Jonathan ku buryo mu by'ukuri iyo bavuga wagira ngo barasa nabo n'abamaze kushegeshwa n'utundi ku buryo wumva bagomba nyine nabo kuvuga ko banga ikinyoma kandi ari abanyabinyoma bakanga ngo bagakunda ubutwari bakanga ibigwari kandi ari ibigwari nk'uko twagiye tubyerekana bakaba n'ibindeba kandi benshi ari indorerezi bihanganira mabi bakayashyigikira ku mugaragaro ikaba ariyo mpamvu twagiye twita bamwe abateruzi b'ibindi magambo by'ukuri tushobora kuza nitubona akanya tuza no kugarukaho tumaze amezi tubyerekana by'umwihariko mu tundi ariko tunabyerekana mu biganiro binyuranye nk'ikiganiro amateka umwe n'ubwiyunge aho twagiye twerekana amahano yakoze genocide yakorewe abahutu ndetse no kuba baragiye bica n'abatutsi aho ni FPR DMI tukaba twaranerekanye ariko twaranerekanye yuko na MNDCD bafatanyije ari uko ndetse ikaba inaguye no mu yandi mashyaka ari muri P5 ku ngero nyinshi twatanze zinenga ubanengitirura turagaruka kuri zimwe na zimwe noneho twongereho n'izindi yego nibyo koko u Rwanda ruyogojwe n'inkurashyano za FPR DMI ziyogoje u Rwanda n'akarere ariko rero ntitugomba kwemera na gatoya ko izo nkurashyano za FPR DMI zisimburwa n'inkurashyano za RNC DMI hamwe na MNDCD
Jonathan Joseph aho waruvuze aho twagiye dusobanura ubwicanyi bwagiye bukorwa mu gihugu bishingiye kuri genocide zagiye ziba mu gihugu nkuko twagiye tubyerekana aho waruvuze nyine genocide yakorewe abahutu ndagira ngo badukurikire neza ko bashobora kumva bakibwira ko wenda badupfobya genocide yakorewe abatutsi nk'uko benshi bakunze kubikoresha twerekanye neza uburyo genocide yakorewe abatutsi yakozwe n'uburyo yateguwe n'ubwo uburyo yashyizwe mu bikorwa twerekana genocide yakorewe abahutu uburyo yateguwe n'uburyo yashyizwe mu bikorwa abadukurikira bajye babikurikira neza kuko dutanga references z'ibyagiye bikorwa uko biteye n'uko byagiye byubakwa abatwumva rero bashobora kumva wenda uvuze genocide yakorewe abahutu bati Joseph akoze ishyano
ugeze neza cyane ntabwo tujya tworohera abakoze genocide bakarimbura abatutsi abo bashoboye kubona bose ntabwo na gato tujya tuborohera ariko ntawamenya ku mugani hari abategera ku munwa nka bwa bwangati bashobora kugira gutya bakabizamukiraho bagahimbira New RNC na bagenzi bacu dufatanyije bo muri meni nkubiri ibitekerezo bitari byacu. Jonathan rero reka twongeye dushyireho ka gakripu katangiye kino kiganiro kugira ngo tusesengure, kugira ngo tunarebe mu by'ukuri ibintu byo kwivuguruza biri muri iyo mvugo mu by'ukuri bisa nk'awa mutindi uruta ibigega. Reka turebe
Rwanda nongere mbivuge ngenda yizeye aya mateka y'abanyarwanda n'ikoranabuhanga dufite, nta muntu n'umwe uzabasha kutubeshya wagiye kuri microphone, wagiye kuri national television, wagiye mu kinyamakuru runaka ngo ejo azatubwira ati uriya mwabonaga ntabwo yari njyewe. Biriya navugaga ntabwo ari character yanjye, ntabwo ari personality yanjye. Ikoranabuhanga rero aho ndibuze kurishima mu kanya nuko rizadufasha kugira ngo tube dufite data no mu myaka ijana iri imbere, cyagi kacimbwa mujya muvuga ngo muzashyiraho ngo buke y'imbwa njya numva we na mugenzi wawe epimati muvuga ngo
twaragitangiye Serge wakoze cyane. Oya ntabwo ari byo guseka, this is serious stuff.
No serious ngewe
umuco wo kudahana, umuco wo kuta naming na shaming, umuco wo kuterekana abagambaniye u Rwanda abore ku Rwanda, uwo muco yiba dushaka guhagarika gatebe gato tugomba kuhagarika tugatangira kubagaragaza. Umugabo akaba umugabo, imbwa ikabibwa, ibigwari bikabigwari, ibyo bintu kabisa nye Serish ndihagazeho. Ariko se na
Jonathan mbira ngo urumve nyine umushinga w'igitabo cy'imbwa nyine urimbanyije ngo umugabo agomba kuba umugabo, ibigwari bikabigwari, abagambanyi bakabagambanyi, kandi ko nta kubabamo, ko nta kwicara gutya ngo rwose ubaceceke ureke bo none igihugu. None se sibyo tumaze iminsi dukora Jonathan?
Ahubwo bagize neza kuko uwo mushinga numvise ko ngo banagitangiye, ahubwo ubwo bari butubwire noneho n'abazajya muri icyo gitabo, kuko ngira ngo uri bumfashe twerekane bamwe muri aba ngaba bari no muri uwo mushinga, wenda uyu mushinga w'igitabo cy'imbwa bateguriye Abanyarwanda bigaragara ko bisa nk'ahubwo bamaze no kumanika amaboko ku byo bagiye babeshya, noneho tuze kureba koko uwo mushinga wabo ukuntu uteye. Ngira ngo wenda wakomeza nari nguciye mu ijambo.
Oya ntabwo nciye mu ijambo, uwo mushinga nyine bavuga w'imbwa baravuga bati hari za detas, ni ukuvuga ko hari za doni, bati tugomba rwose kwandikamo abagambaniye u Rwanda, tukandikamo ibigwari, tukandikamo ibigwari, kandi rero n'abanyabinyoma birumvikana. Ngira ngo rero uzi ukuntu twagiye twamagana nk'ababeshya ku mateka y'u Rwanda. Urugero natanga ni nk'aho Serge yagiye avuga ko Kayumba atari umujura, atari n'umwicanyi, kandi ko atateye muri Congo. Bufashe ijambo mbe nshaka gatoya iyo clip rwose tuhereho nk'urwo rugero, aho hari aho Kayumba nawe yagiye ahakana ko yarwanye muri Congo, kandi twerekanye yuko yari wari uyoboye ahubwo ibitero. Jonathan
wenda hari uwo mushinga wa DK cyangwa se ari ashobora kuba wenda zahera kuri abo bashebuja nawe akazishyiramo, kuko nuza kunkundira ubu bwabwe nabwo nawe turaza kubwerekana.
Yego rwose
wenda bashobora kuba icyo gitabo bagiteganyirije kwiyandikamo.
Nizere turabibasaba kandi ni tuzabibafashamo. Jonathan reka rero
nagira ngo Joseph rwose tuze no kubigarukaho twerekane aba bantu ukuntu bateye, niba koko bashaka gukora icyo gitabo cy'imbwa bakwiye kwiheraho.
Ni ukuri
bakakiyandikishamo.
Reka mbanze shyiraho ku gakripu ka Serge aho yagize gutya agafata rwose agahagarara ku maguru yombi ati Kayumba baramubeshyira si igisambo. Jonathan ati Kayumba si igisambo, ntabwo yigeze rwose arwana no muri Congo. Ngira ngo twagiye tubyerekana, reka tubanze twumve aho Serge abeshya.
Ngira ngo dusesengure iyo mvugo, arakomeza atuka mugenzi we wahoze mugenzi we generali Kayumba Nyamwasa amugira umujura kabarebe yirengagiza ubujura we yakoze ayoboye ingabo za RDF muri Congo. Ubu ntabwo ari ubuhamya nabwirwa, ahubwo njye nubwo nzi ko nari ntuye Kinshasa uko yavugwaga, uko byagenze yirukankanwa avana Kinshasa. Ubwo ni ubuhamya nanjye naza kubabwira ati Kayumba ni umujura. Ariko kabarebe na Kayumba ninde mujura mu maso ya rubanda? Kabarebe ko abizi uko byamugendekeye muri Congo, uko yavuyeyo, ibyo bibaga muri Congo bapakira indege bazana Kigali, bafashe igihugu, basahura igihugu, bapakira ibingibi byo gusahura ku manywa y'ihangu. Iyi ntabwo ari inkuru mbarirano. Nta munyarwanda utabizi uri Kinshasa, nta mukongomani utabizi. Hanyuma si kabarebe yavuga ngo Kayumba ni umujura atararwanye Congo, atarajya Kinshasa? Umujura ninde tuzi? Ninde w'ibyo amabuye y'agaciro Kinshasa? Nubwo Kayumba yarakomeye, ariko Kayumba ntabwo yagiye intambara za Congo, nta hantu yarwanye izo ntambara za Congo, nta hantu yagiye muri Congo kuyobora iyo mirwano. Birumvikana yarakomeye i Kigali, ariko kabarebe wagaragaye ku butaka bwa Congo, waribye, warasahuye. Ayo ni amakuru y'abakongomani, byanyuraga ku maradiyo y'abakongomani bigaca kuri televiziyo, bavuga ndenge barwande bazabamoyebi batuka abanyarwanda ubujura bwabo, guhera kuri kabarebe n'abandi bofisi bakuru. Hanyuma si yavuga ngo Jenerali Kayumba Nyamwasa ngo ni umujura w'igisambo, wibaza umuntu uzwi n'amahanga cyane cyane nk'abakongomani duturanye. Iyo bajya kuvuga ubujura ntabwo bavuga Kayumba Nyamwasa, bavuga Jenerali Kabarebe.
Wumvise Jonathan, Kayumba si umujura, Kayumba ntabwo yarwanye muri Congo. Ngira ngo twarabyerekanye ko Kayumba yarwanye muri Congo, twifashishije Colonel Ndenge Inka, twifashishije ubumenyi bwacu, nanjye ubwanjye ni kuri enquete, twifashishije ubumenyi bwawe, twifashishije ubumenyi bwa Dr. Theogene Rudasingwa. Turabizi neza ko ari wari uyoboye imirwano kugeza na Kinshasa ifatwa yewe, kuko Kabarebe yahagiye ari uko
agiye guhagararira ibyibwa bya shebuja.
Yego rwose, imirwano yari no gusenya inkambi no kwica abahutu bari muri ziya nkambi byari biyobowe byose na Kayumba Nyamwasa, kandi yaranabyiganye, ariko arangije akajya nabihakana akanabihakana. Jonathan,
urumva Serije amaze kujya ku murongo w'igitabo cy'imbwa
rwose.
Nawe se waranavuga n'ibintu atazi. Icya mbere cyo wibuke Joseph Serije muri izo ntambara za Congo yirukankaga, yari muto, yari muri izo nkambi, bamwirukankanye amasigamana agenda agera Kinshasa. Iyo mirwano aho yagiye imwirukansa, igitangaje kinababaje nuko ari uyoboye ni Kayumba. Kabarebe yagiye muri Congo, agiye guhagara igihugu gisa nkaho cyafashwe
rwose,
agiye guhagararira ibintu by'ubujura byo kwiba nyine no gusahurira Kagame. Ariko aha hose na aho bagiye bica abantu biba basahura Kayumba niwe wari ubikuriye. None se je warafata aratinyuka ngo nubwo yari akomeye ariko yari yibereye i Kigali.
Reka twumve naho nyine uwo Kayumba wamwogeje ubwonko nyine yari yarabihakanye nawe Jonathan. Reka tubange tubyumve, twongere tubyumve, nako kuko si bwo bwa mbere
basenya amakambi yo muri Congo. Ntabwo nari nyeri,
ntabwo ari wimwe. Hari video ikunda kugaragara kuri Al Jazeera cyangwa abantu bashyize ku mbuga za interinete, ndakeka ari mu mwaka w'1998 aho wasobanuraga option leta yari ifite zo gukemura kiriya kibazo cy'impunzi. Ari n'ahantu bahera bashinga bavuga bati ni Jenerali Kayumba Nyamwasa wasenye inkambi.
Iriya video ndibwira ko yayikoze muri 1998 kandi intambara zabaye muri 1996. Icyo gihe njye nibwo nanki ba chief of staff wa ami. Niba uzi neza uko ibintu byari bimeze muri 1994, njye nari muri gendarmerie, ndi wungirije umukuru wa gendarmerie wa muri 1994 kugera mu kwezi kwa mbere 1998. Iriya video rero ibambazaga ndi Kigali ndi chief of staff, nsobanura ibyabaye. Mvuga ko hari uburyo butatu uko ziriya nkambi zagomba kurangira. Icya mbere ari uko abanyarwanda bagomba gutaha ku buryo bushingiye ku mahoro. Icya kabiri mvuga ko international community yari ikwiye kubacyura. Mba gatatu bwabaye impa uburyo bw'intambara, kandi iyo ntambara atariyo twifuzaga. Ukurikiye iyo video ndibwira ngo nicyo nikivuga. maze rero nasobanuraga uburyo kw'intambara byagenze nk'umuntu wari umugabo w'ingabo icyo gihe ariko udasobanura ko ari njye wari ubirimo nicyo byasobanuraga
wenda kugira ngo turangize kino kibazo kuko ni nacyo
Jonathan
ndakumva Joseph
urumva rero icyo gitabo ko bagifite rwose bagomba kubanza kukiyandikishamo
ikintu kinababaje mu magambo njye nkunda kugarukaho cyane ngira ngo n'abatwumva bajye badukurikira neza batwumve neza iyo Kayumba ahakana ese ni iki kimutera ubwoba guhakana ibikorwa cyangwa imirimo yabayemo yakoze ni iki kimubuza kwerekana neza kuko yabaye umugaba w'ingabo yari umukuru wa DMI ibyo byose izo poste zose zarimo ubwicanyi bwo mu rwego rwo hejuru kubera ko akahanini niwe wari ubiyoboye ashyira mu bikorwa ibyo Kagame yifuzaga gukora maze rero ikintu gisetsa naho yitaka anavuga ko nyine abajenerali babaye muri izo ntambara badakwiye ngo kubazwa ubwicanyi bakoreye abanyarwanda nabisubiyemo ubushizeho atanga ingero ku bajenerali bagiye kurwana muri Iraq no muri za Afghanistan ngo ubwicanyi bakoze bwabazwa Tony Blair na
Bush yego
ya ndako wa mugani wawe ni agaruka kuri
ya Jean King wa mugore wa mawo
no kuvuga ngo Kagame uwo yababwiraga kuri umubararuma aba bose bakwiye kujya muri iki gitabo cy'imbwa cya
none se bya bigwari bavuga ko bagomba kwamagana bagomba kwandika mu gitabo cy'imbwa iyo uvuga uti jewe nari imbwa ya Kagame ndi umujenerali yarambwiraga kujya kwica nkica ubwo urumva ubutaniye he na mu byukuri utagomba kwandika muri icyo gitabo
none abajenero anavuga barwanye muri Iraq na za Afghanistan nta munyamerika wari uriyo nta mwongereza wariyo abaturage ni abaturage b'aba Iraq n'ababo muri Afghanistan abo nibo bagiye bita we mu Rwanda no muri Congo bagiye bica abanyarwanda n'abanyekongo bari bakurikiye impunzi z'abanyarwanda ibyo agatinyuka kanabivuga azi neza ubwo bwicanyi yakoze ukuntu buteye none yarangiza ngo ese ahubwo uyuwe uyu utangije uyu mushinga tutajya tumenya amazina ye Joseph identite ye ni iyihe kuko icyo gitabo azabanze yiyandikemo
hari Abdul Karim Janvier mwene Muzehe Dick Nyarwaya ngo agifatanyije na Pimach rero Jonathan bo Pimach reka tube tumuretse gato turebe uko kuntu Serge akomeza kubeshya ngo Kayumba si umwicanyi si n'umujura noneho twiyambaze hano twiyambaze Ruzibiza mu gitabo cye rwose uziko byacitse Serge byacitse Serge noneho igitabo baragisoma nyine ubitwa Pierre Celestin Havugimana atanga nyine incamake y'icyo gitabo hari ku itariki za 10 z'ukwa gatanu umwaka 2016 avuga nyine ukuntu FPR DMI yakoze amashyano avuga ko rwose nyuma mu mazina yagarukaga muri ubwo busambo n'ubwicanyi irya Kayumba ryazaga nyuma y'irya Kagame kuko harimo abo byari byababaje ngo rwose ngo kuki wavuze Kayumba ni kumwe mu badamu yavuze ngo undi ati rwose ati namwe mujye muri index mu ruhande rwa FPR habanza Kagame hagakurikiramo Kayumba hagakurikiraho Kabarebe reka rero ubwicanyi bwa Kayumba
muri uwo mushinga w'igitabo cy'imbwa cyabo baragira bati barashingira kubicanyi kubajura kubanyabinyoma
yego kandi ibyo byose barabyujuje rwose bujuje ibyangombwa byose Jonathan byo kujya muri icyo gitabo reka rero twumve Ruzibiza uko avuga kuri ubwo bujura n'ubwicanyi bwa Kayumba vuga ko ari umujenosideri kandi naruzi ibiza niko abivuga kandi si we wenyine Jonathan reka gato twumva aka gaclip
naho kutareke ya kanya kanga nibwo Kigali yafashwe maze sinakubwira abasirikare barasahura baritsa karahava haruzi ibiza genda tanga amazina y'abasahuye nibyo batwaye naho babijyanaga urugero tanga nuko ibikorwa byo gusahura Kigali byari biyowe na Colonel Kayumba Nyamwasa wahisemo abantu yizeye ko bamwunganira barimo Lieutenant Colonel Rwahama Mutabazi Major Rosa Kabuye Major Frank Rusagara Kapiteni wa Eugene Haguma Lieutenant Eugene Rutayomba n'abandi impera z'ukwezi kwa karindwi zaranzwe no gukomeza gufata uturi duce twari tutarigarurwa neza na FPL harimo Gisenyi na Ruhengeri aha zibizana komeza kuduha amazina y'abasirikare bakuru bakomeje kwica abahutu n'uburyo bakoresheje mu kwikiza imirambo ziriza asuzi gice cya kabiri cy'igitabo cye yongera gushimangira ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri ko kuzemeza zombi bidasobanura ko hari n'imwe muri zo iba ipfobejwe kuko jenoside ari icyaha ndengakamere kidasibangana ntikinasaze akomeza gutanga ibindi bimenyetso n'amazina y'ababikoze kandi kagaragaza ko byakoranwaga ubugome burenze imyumvire n'imivugire ndetse ko umugambi utari wo kwita abahutu wenda babaga bakeka ko kuba baragize uruhare muri jenoside y'abatutsi ahubwo habaga hagamije kubamaraho ahamya rwose atajinganya ko ubwicanyi bwakozwe na FPL butari ukwihorera ko bwabaga bwabanje gutegurwa neza hagasiganwa uburyo n'ibikoresho byo kwita benshi bashoboka kuvuga ko FPL ihagaritse jenoside y'abatutsi ikabakiza interahamwe uzibiza wese uko bibona yemera rwose ko FPL yari ifitiye ubushobozi kuko agaragaza ko yari ifite abasirikare bahagije kandi bitewe n'abari baratengeye mu gihugu hose bari bazi neza uturere dutuwemo n'abatutsi naho bari bihishe nyamara amayira y'igisirikare strategie militaire yakoreshejwe bigaragara ko ataragamije gutabara abatutsi bari bibasuye n'interahamwe ahubwo yari agamije gufata ubutegetsi ku buryo bwihuse kandi hakitwa abahutu benshi bashoboka ahagenda duha imibare y'abasirikare bari bafite naho bagiye bajya kurwana bashakisha ingabo za FAR aho kuzizenguruka ngo bajye gutabara abatutsi anatwereka amakarita atugaragariza uko bagombaga kubigenza ngo batabare abatutsi akanatwereka ko bo babihisemo kubigenza bagamije gufata ubutegetsi batitaye ku mivu y'amaraso yatemba ku dusozi twose tw'u Rwanda uretse kandi n'umugore rwa gisirikare n'umugore rwa politiki nabwo FPL ntiyigeze itabaza amahanga ngo aze kwifasha guhagarika jenoside y'abatutsi ahubwo yiyamye n'abashaka kongera ingabo za minuwari isaba ko ziva mu Rwanda inavuga ko mu by'ukuri ntacyo aya mahanga yari agishoboye gukiza ko amazi yari amaze kurenga inkombe ko ibintu byari byamaze kurenga igaruriro ko abatutsi bari bashize ntawe ukiriho wo gutabara nkuko asoza igice cy'ikabiri atubwira ibyabaye mu cyana kane mu magambo avunaguye ubwo rero igice cya gatatu cy'iki gitabo cye atubwira ibyabaye hagati
kwiba bikomeye abiyoboye hamwe n'agatsiko karimo ariya mazina harimo uriya Major Rutayomba ibyo twagiye tubivuga Jonathan muri icyo gitabo cya Ruzibiza kandi dufite n'ibindi byinshi cyane kwiba kwicira abahutu kubamara yego Jonathan
aba bose wumvise avuga bari no muri icyo gitabo nyine cya Ruzibiza aba basahuzi banicaga bakanasahura ni agatsiko ka DMI
kegereye cyane Kayumba
polisi kuko DMI yari yobowe na Kayumba noneho uyu Rwahama niwe wari ukuriye military police iyi ni imitwe yari ishinzwe mu by'ukuri ubusahuzi kwica gukora ibikorwa by'agahomamunwa aha rero niho wumva abandi bo bari bakuriye iyo mitwe yombi kandi bari bumvise abo bose baroza Kabuye na ba Rutayomba bose bari muri DMI wakomeza Joseph
dusohora nyine declaration yuko tu ishyira hanze abasirikare ba jenoside ku isonga harimo Kagame na Mbatori Kayumba Nyamwasa ukurikiye ari Kabarebe n'abandi nabo ngabo Jonathan dusoroye tangazo ko twamaganye bikomeye uribuka batwamaganye mu batwamaganye harimo umujura w'umubeshye nawe witwa Jean Marie Vianney Ndagijimana tuzagarukaho by'umwihariko hakabamo Kayumba uriya Rugema murumuna wa Kayumba Nyamwasa kwa se wabo hakabamo Jean Paul Turayishimye escort DMI Jean Paul Turayishimye nabandi nkabo ngabo Jonathan bamagana uko kuri kuzwi na bose uko kuri dushyira imbere dutangira n'ibimenyetso Jonathan none abo bose umuntu nte pimake na ndetse na serije ko nabonye nawe umushinga ukomeyeho abo bose ko bamaganye ibintu twerekana biri byo dufitiye gihamya bo bakwiye kubanza kwiyandikisha aho ngaho Jonathan muri icyo gitabo cyawo mbere yo kujya gushaka abandi banyarwanda bajya kure
wenda reka dutegereze ushobora kuzasanga wenda bari kuri liste izasohoka ntabwo tubizi ariko twebwe icyo dushinzwe ni ukwerekana n'ubwo buvuga bwabo no guhora babeshya
no kubibishyuza
no kubibiba ibinyoma mu by'ukuri muri ibi bihe turwana n'agatsiko k'abicanyi b'abajura bo mu rwego rwo hejuru bayogoje igihugu bakayogoza akarere bakaba aba nabo biyita ko bari muri opposition bari mu buhunzi bakaba bakora ibikorwa bisa nk'ibya agatsiko turwanya bashingiye ku binyoma kubeshya gusahura aba impunzi ibi byose ni ibintu twagiye dukwerekana dutangaza kuri radio tunamagana none rero uyu mushinga w'iki gitabo cy'imbwa bateruye reka turebe wenda uko bazabanza nabo kwiyandikishamo iki nababaje gusa ese uyu mushinga w'igitabo cy'imbwa umariye iki abanyarwanda umariye iki akarere umariye iki igihugu cyamaze kumungwa n'agatsiko k'abicanyi n'agatsiko k'abasahuzi ubona byibuze bavuga uko bagiye gufata cyo kwandika
nk'uko twiyemeje bati rwose bati umushinga wanyu n'umushinga mwiture kwigana batashaka no kwifatanya natwe bakawigana bakakuru wabo ariko wamagana nako utunga gato cy'abicanyi bose ari abo muri FPR DMI ari abo muri MNDCDR kandi ujye ubona ibyo bintu rwose batabikinisha icyakora uretse ko Serge ubundi yaragerageje yavuze ukuntu Habyarimana atashobora gusinzira kubera kurimbagura abatutsi bo muri nako bahutu bo muri Repubulika ya mbere Jonathan wabyibuka twarabiye
ibyo ndabyibuka rwose twaranabimushimiye ko wenda atangiye kumva ko akwiye gukoresha ukuri ariko noneho nareke nyine avugisha ukuri ku mpande zose
yego rwose yego kugera kuri Kayumba na RNC DMI nyine ngo arye indimi anabeshye gukorekanya habeshye yabeshye Jonathan
na yarageze nyine asobanure ku mpande zose abo bantu bateye batyo abicanyi abasahuzi abantu bajujubije abanyarwanda n'uyu munsi wa none bakaba bakibajujubye no mu buhunzi ibi rero Joseph ngira ngo uyu mushinga w'iki gitabo cy'imbwa ni ukuri rwose burantangaje kuko
tuzagaruka n'agahomba munwa n'umushinga w'agahomba munwa urabona bamaze iminsi bawuvuga tukabiseka tugapfundira mu bipfunsi ariko noneho bavuze ngo baranawutangiye Jonathan baranakotsora bikomeye cyane barasakuza cyane rwose ngo umushinga ugeze kure ngo ari na primaki arabdurukarima ngo na primaki
unyibukiye uyu ari abdurukarimu dike n'andi mazina uyu uribuka ko tujya gutangiza RNC muri Amerika
yego
muri 2010 uribuka ko twari kumwe na n'uyu DK Nyarwaya yari ataraniyita ayo mazina yose
yego
ariko yayiyise nyuma kubera ubwoba uribuka ko
no twamaze kubikoranya mu bihure rero niko ushaka kuvuga Jonathan
cyane
Mwenye magabu niwa buka kwari ichigwa
eh? Mwenye ichigwa aliko na urabizi. Ushozefu kani na urabizi. Tura njije bukora.
Ndawazi mjonsi kama harimu Jonathan.
Uribuka neza ko mu gusinya bamu haikara mu akaita hasa kutide kareka. Inago ndi gusinye.
Bitambu ariko kuba kibeshya ko ari membre fondateur kandi atarasinye declaration.
Ndi ikinyoma azaso aho ni naho bahe bakuye kwiyandikisha no muri ico gitabo kimbwa none azasome statut ya RNC statut kwagenderagaho ivuga neza isobanura neza aba membre fondateur bashinze RNC ko ari abasinye declaration. Muri bari 10 se yibonamo
ashwe
rero ni nacyo kikwereka ko akwiye kwibanza muri uwo mushinga wabo w'igitabo cy'imbwa kiyandikamo niba ubeshya atinye byibuze atinye karamo none atinye no kuvugisha ukuri none kandi aragaruka ati mabure foundation arihe muri declaration abantu bayisoma banakurikira bazi neza amavuna amavuko ya RNC bamubonaye ngo suwo ubwo n'ubutwari cyangwa n'ubugwari
yego
ya ubwo reka twigarukire ku kuri ubu bwicanye bwakozwe muri 94 igihugu kikimara gufatwa
yego.
Ubu bwicanyi n'ubusahuzi bwakorwaga na DMI n'uyu mutwe wa military police wari uyobowe na Rwahama bwabaye Joseph bwaba ubwicanyi bunakomeye kuko hari n'abana b'abasirikare bacitse ku icumu abana b'abatutsi bishwe muri iki gihe babeshya ngo na gatsiko kari kashyizeho kango k'abajura bagenda babica babasangaho babasanze aho batumbitse mu mazu. Ibi nabyo tuzabigarukaho dufite liste dufite amazina y'aba bantu kwagiye bicwa aha ngaha ari naho hatari gutotezwa ba aba Sankara uyu Habyarimana yafunze nyinshi bavuga ngo barubaka gatsiko ngo k'abanyakibuye Sankara iburiye ni nyirihato yarafunzwe inshuro nyinshi arakubitwa